ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
keɗe kabaruji amin e fulfulde alal bare noga e jeɗɗi lewru octobre sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo Yumar Woygalo. Moutere balɗe tati golloɓe bankeji leydi meɗen ɗi ɗum fuɗɗile nokko wattu jono toɓɓe sappo e tati luttidiriɓe kamɓe ɓeɓe gollanta ɓe ɓe majju andanɓe kabaru keɓe kay kollitiɗu ko heewi leydi ndi warta mursude. kanko Issa Kaw jiimi kaalowo wakkati fulle beeme ande ɓe kaalowo ko heɓi kañe ko nandi e muɗum hankken o waali nokku noddirteɗo kan e ñalawma hannde o du tonmo ñallile oɗo nokku caggal komo heddi haalde haalaji makko ɗi fa hannden ko min jiltini micro jani min ɗi min jottiki no leydi meɗen ndi wuruno arande wi leydi himme e yurmede ɗo jarɗade e tatteji ɗi fof ka wattu joni on fo anni dadi tan wiya hooram hooram hoɗo waɗi so leydi ndi sakitiri noon o gara famtade ɗum e journal ngal ɗi wonoon sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikirande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. golloɓe bankeji wonɓe ley leydi meɗen ndi yogga e mabɓe puɗɗi murtere muɗen balɗe tati ley nokko wattu joni ɓe mbi toɓɓe sappo e tati luttinirɓe kamɓe ɓeɓe gollanta ɓe fa yettoyodo yimɓel mabɓe woɓɓe ɓe mbi wonneɗɗo mabɓe goto joppaɗe le golle oɗo ɓe kaja wartere le golle muɗum ko yaawi ɗum e tawede fo won bankeji kadi ɗi jaɓa e wadde ndeɗo murtere fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Samasiyeku.
cuuɗi banki kewɗi ani uddi ɗeɗo ñalaɗe ɗe golle woni muɗum hunde nde heewa yiyede wakkati juni o yimɓele seeɗa gonɓe ley nokkuji ɗi ko ɓuuri hewde machine ŋaji guichet ɓe jaata e muɗum client en yogaɓe kay hulti wiide mutere golle oɗo wattu o haana sikki wala ɗum kuteji muɗum matete sanne doggolleji mabɓe.
c'est pas le moment quand même.
min ke e miloɗon wakkati mo wonɗe muɗum o banguiɗe hana yaade grève natno torra mawɗo e meɗen menen kay entreprise mawɗo gollitta hitande ndu ɓattige weldade men haan yettude keddan golleji amen hitande hikkare min ke mi juhama beete he sanne saabu dina mi wari mi tawi banque on uddaɗo sono haalde gon jikkiɗan booni
cuuɗi banki kewɗi dun notaki ndeɗo murtere golle saabi e wi syndicat mabɓe ndeɗo murtere na yedda sariyawol mabɓe ɗiɗoɓol dow kawrol dental banque ji keɗɗanna papa Sadio Traoré kanko woni secrétaire général syndicat BDMSA.
sa ƴeewi gueɗewe waɗaɗo hannde oɗo a tawan ɗum yimɓe dammana tan wonko ɓamɗi hakkilleji bonɗi nde gueɗewe ɓuɗo wawa yewde caggal toɓɓe goɗɗe ga toɓɓe ɗoɓe haaltade mene entitirteɓe syndicat ɓe ɗum wala lawol amen sawdin ɓe holliti won hoorejo banki goto liwama itta e gollal caggal muɗum debbo goto do tongama to laamu o oɗo holliti kañum yoɓan jowdi haalani ga talki makko ana junggo juge ɓe to wonɗen ɗo mene ɗumeɗe hooli laamorde taƴani sariyaji leydi
andon wiide golloɓe station ŋaji essence yogaji dun puɗɗi mutere golle balɗe tati ɓe wajji mbiɗi yo gonta ittugol e golle yeddugol hakkeji mabɓe e huncangol hoore sifa joddiji mabɓe
ndeɗo murtere balɗe tati kutteji kewɗum yettoto ko nayiri banggal keɓal le nokko no andanɓe kabaru keɓe ɗi leydi mali ndi kollitiri wiide ɓe mbiɗu ko heewi yoga e jagotoɓɓe garta mursude keɗɗemo kanko noddirte Ibrahim Mari ko yo andanɗo kabaru keɓal o gollo le fedde nde noddirte seene nde do komo sifido hen do faccitago sitan sidibe
grève banguiɗi waɗa hannde o ɗum natten saabe waddude torraji e keɓal leydi nden saabu dena sa faami ene woni e watuɗe lewru golloɓe an han yoɓede sa ƴeewi ɗum a tawan grève banguiɗi hannde natton torraji mawɗi nde leydi meɗen ni leydi ni wala sembe giddi sa ƴeewi ɗum torraji hatta e keɓal meɗen tande ɗum natton torra mawɗo nde suudu baaba saabu dena ko heewi heɓata hewde joɓi ɗum en kalisiɗe heɓataki hen nelle yogaɓe ɗu wawata darre musakaji galleji mum en so a ƴeewi o grève banggui ana nato saabe leydi nin wasa kalisi yettoto milliardji sappo le ñalane wotere meɗen wullito e leɗe keddanɗe ɓe faabo en ɗum tawama banki humniɗi jagotoɓe ma banki central kon tawa fo grève banguiɗi hewtina torraji mawɗi le laamu hakkude radio
ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓ jeɗɗi ɗum woni dow beeme amen ande to dow page facebook kañe compte twitter studio tamani hollitinde wiide yogga e yimɓele gonɓe le leydi franci ndi yimɓele malinkoɓe gonɓe toon ɓe wiyama ɓe gaɗi toon majere mabɓe keñen le ndeɗo majere ɗo ɓe jottiki consila gonɗo nokku noddirteɗo paris le leydi franci ndi wiyama ɓe cuumi toon kuɗɗe noon hollitira wiide wattu joni ko darte toon ɗum woni kabaru kono ayiri banggal carte nine ɗum woni ɓe gondi e dartude toon noon hollitira wiide soɓe golli oɗo golle consila gonɗo le leydi paris ndi kayɓe uddi nokku mabɓe saabu de ɓe mbi ɓe kulini kono ayiri banggal ndenago kanko noddirteɗo Issa Kaw jiimi gonɗo le fedde cnt mecciteɗen wiide heddu kanko neddo nayobe le der o fedde wattu jono onati e juude dum woni talataare kenyen noga e jeegom lewru octobre ndu wakkati fuudo o halan koy be fulde beme ande ton kasum tapo avoka mako kay holliti widan haaja o yoppe wattu jono ko yaawi sabi de sari yeddama no holliti wiido hono o do golle wori kanko noddete metre agibu boire o gollolde fedde cndi asnde kedde mako mo sifi do hen do facci tanko sitan sidibe.
Je n'ai pas vu le fond.
Min kemi hebe jangude ko wonni talgi dum fu. De bi tawede fu dum wawa holutunde. Wi Isa kawji nanga ka lawon sariya. Sabdi na sa fami progrere communication o wonku yamiri o nangi. Sa yewi dun a wawa halde o wi o nangina ka lawon sariyaaji leedni. Gas a fami tagal mudum a tama du ana way natade torra goddo li hokkude baddi leedni hala. Sab homa fu ana han halde wonni hakkile mudum. Sa yewi leedni ana wondide e torraaji hanne. Hala yogay anton neddo hana halde dum. Dum wadi so hore yimbe huminibe fedde antiren droit de l'homme beedu ana wonde wadde imadraaji yewte ikulleeji sabdena sariyaaji wota dille leedni ni le imadraaji badde leedni wonko di heba won yogabe ko may e mudun
prix du sang en 1991
wotto jono mi halni on hono kabaruuji di puddanno do ko nayri bangal lino leedi meden di andirano arande ni yo himme yurmen dum anda le nokko homo fu ana yurmo goddo homo fuddana faabo goddo ko waawi wotto jono dum wayltiki fe ko heewe jamarnde homo fu anni wi horamta hodon somalin ko be mbaltiri nyalawma hande no do golle worri fa kebe famtar kedden Mamadou Sama Seko e Sita Sidibe
faabaade noddo wakkat jono o wala fi nafa dum woni miijo yimbe le hewbe e bi mabbe ko buri hewde yu tawede e farati
je pense ya une crise milo kole wala hande sabdina yimbe ko heewi godum en tagi sabe tagoji yimbe yogabe sabrin sa yewi homo fu hore mun doginta hande yogabe do an ma pamde labbi babinoma pamta jodi mada yogabe do wattan juude mo ene jibama pamta ku jogi da fu so a wida a jippina neddo hande a ton ko heew mudum fu jomum waran jambo ma ciagan neddo mo jippinta o a anda fu sifa makko aran non ko buri heewde fu a tawan rewbe watta ko na dikkuleji bondi ga nyalande wonde mo hande ne kambe buri worbe bonde du sabi so himbe heewbe hande yida wadde lobbere kasin
e wi Amadou Diallo dunke finatawa don sonke dun to kulkuroton faaba yu tan mballaji e hebo fewde hettingol sere o min siti ko oro tagu lobbo o ngotta bangal latade Hamadi Hadji mun tan
aran non homo fu ana yidi wadde lobbere du yo tawangal meden ka ko heewi acci dum hande aran non ana wa edude bani adama tawa anda jomu fe ga hannen du fu acci ne fu ma jeeda ka maada a wawa eltude ga ko buru wodde hannen homo fu anta ko wodi warta e tawangal meden du bur nafde en
honjo tobe hewbe wulti wiide faaba weltiki latade guddu sabi e wimabe ko buri hewde yimbe le paabodo tan yalla ne beeda yede beeda yettede
miccitene wiide balde sertan hadi ekol utte leedi meden di wattu jono kaaki di sukabe kan gollirdi wiama dum wana fe ko yaafi le nokkule de kambe sukabe yottotobe tombe fa yotto saara mabbe fu mbi di do kaaki an tiidi sanne sotto wonbe tombe dumbe an andini o do golle be mbi kambe ko mabbe sobe coodi wajibu sina dana ko be darti le hen sabbe de dum indi jago fa kebe famtare kedden Ousmane Niali Boule e Sita Sidibe
kaye ngaji sakuji livreji ananda datateji fu le lumoji e librairie ngaji bamako faysi tawa anni dun heewi sarabe sukabe l'école ana mimsi tidugul kakete
kalsi wala le leedni ciagan dum kulledi fu an togum ana beedo mede nyaagobe be buyta ciugo kulledi sabdena hono yimbe jogi be ciugabe heewbe be tampan sanne so wi ama nyamin ana tidi ciagal mudum soda tereji sukabe jango l'école dum yafa sanne mede nyaago gouvernement tinno pamta kungoji ciugo jango ko l'école ko hikka
soda sattembe hedde mu ben kolitiwide tidugul kakede juude be kebirta sabi bini fandugul client en men jodi kakede ka luma ana famde ko weli e wi mabbe o soda sottowa kolitinde wiide par inde mudum hale holliti ko tidini kake sukabe le kolde
toute la fourniture de venir
dereji sukabe jangol lekol ko fu cogum yenti aran non ana heba den kulle godde mudum ujnaji nay ciagan de duwe ma de handen do ana soda fa ujnaji nay e buttemen didi cogum beedi sanne yogabe an cottan fa ujnaji jeego soni halade ma gonga cogon enti sanne menen disuma sotte dum e di buudi mebta hunen son
chef don en train de se débrouiller
kolatifu sarabe sukabe l'école anandarte e kanan kobe darno yalla kake l'école de cogoji mubben ana buyto do e uditingol ciudi l'école go o lewru novembre warorundu
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sigiraɓe jeehen ƴeelonni en les réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran nokku noddirteɗo kayɓe mbi batu balɗe ɗiɗi hono sakkade kabaru maccuɗa ko ɗum fuɗɗi toon kasenle 26 lewru octobre ƴaɓɓinon ndu ko woni fana muɗum fa jamare wonde toon nde tottidira dow hen hakkillaji no oɗo golle worri les région o ñalawma hannden o yimɓele fa yetto humniɓe kabaru fina tawa e politique e laamu koɓe wonɓe ɗi nokku e pelle société civil en fano gonno toon lanniɓe oɗo batu yo fedde neɗɗo noddirte temedeet kañe dow tuugorgal fedde wonde kasen fina tawa nde leydi meɗen ndi kañe pelle société civil en ɓeɓe noddir toon donc sira kañe fa jottoɗa jangguinoɓe jande dow dow wuure wonɓe nde nokku o so ƴuuruɗo e gardan ɗo sanɗoɓe kolliti wiide wattu joni coggu engrais ji ɗi ana gondi e ngabbude toon sanne hono ɗum worri le kedde leydi meɗen ndi cakuru ko wonno sotte toon ujunaji nayyi CFA wattu joni ɓe mbi ujunaji nayyi e ujunaji joyyi jaati e buɗ temedde jeegom noon ɓe kollitiri wiide saabi de buuɗi ujunere e temedde jeegom ɓeydi le hen ñalawma hande ɓe mbi fa keeɓa engrais o duwana ko yaafi wattu joni kutteji yetto toon sanne ko nayiri banggal ndemal mabɓe honno mbireten no sakiraɓe ɗo katten kikiɗa hannde dow kabaruji meɗen saabi de wattu o nangguiri en juuɗe ɗiɗo kabaruji fof so ngabbiddo beme amen hannde toɗo mbawi heɓde toon on ɓaman tan 37 321 noddi oɗon numéro viamo 321 so ngabbiddo beme amen hannde to on gaɗan www toɓɓere studio tamani toɓɓere org fande fan jeefi nokku o nandirono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu yewtere meɗen nde wara yo waddo haqqeji ɓiɓɓe adamaen micciteɗen wiide lebbi ƴaɓɓinoɗɗi fa yetti yo jonte ƴaɓɓinoɗɗe kañen ndeɗo yontere fo jamarde ne yahata an naata e juuɗe kono ayiri banggal haɓude e yurkoyuru ko kañe ko nandi e muɗum ɗum wondi haɓere wattu joni le leydi meɗen ndi no jamarde wondi e nanguiredeno eɓe gondi nanguired dow sariyana andanɓe haqqeji ɓiɓɓe adamaen kay kollitiɗi wana nangue ɗe fo goni dow sariya ñalawma hannde o ɗum e tawede fo ɓe mbi haqqeji jamare nde ɗon hani rewede keɗɗenmo kanko noddirte maître Aguibou Boiré o yo kanko laami fedde neɗɗo
Quand on parle d'arrestation arbitraire, ça veut dire une arrestation qui est faite hors du cadre légal.
So neɗɗo nangama nangiraka do sariya min biyan haqqeji muɗum yaɓɓama honno nuygal sariya li leydi Mali ndi hollirta wiide zuzu tan wawi wadde talkuru neɗɗo nangue naɓe yeeso sariya so neɗɗo goɗɗo waɗi tan ɗum yadata e sariya le ko sakiti kone wakkati fuu yeru ɗiɗo golleji ñidduɗi ana mate le leydi ndi min kaalini laamu koɓɓe ɓe tinnoɓe paama oɗo golle no worri yo ɗum wona jingande fe goto yo jingande haqqeji ɓiɓɓe adama en wonɓe le leydi Mali saabi wala fuu mo haqqe muɗum wawa yaɓɓede le leydi mi wiyan tan so neɗɗo nangama so nangiraka dow sariya haqqe muɗum yaɓɓama le leydi fee zuzu en ɓe wakkati soɓe nangui neɗɗo atta haqqeji muɗum yaɓɓama le leydi saabi de so jomum nangama sina hokke avocat en suronoɓe paamano golle o worri ɗumne wakkatiji ma attake le sariyaji leydi ndi sa ƴeewi caggal muɗum du ɗo jamare nde uddeteɗo ɓe keewi toon pep yo ɗum yaɓɓude haqqeji mabɓe le leydi noon fee so zuzu wi jomum udde sina ƴeewe ɗo uddeteɗo yalla toonne haqqeji muɗum jaɓɓatake e leydina ƴeewedu no uddira daña haqqe muɗum ko totta halde ko yiɗi tawe torray fee goto ko yamira le leydi Mali ndi yo imma dara ɓoyɗo gaɗanoɗo le leydi ndi ana andano ɗum heɓira du oɗo imma dara fa hande yimɓeɓe ana kaani heddiradi ɗum honno tariki leydi ndi worri feesa an laami leydi ndi haqqeji yimɓe du wajuɓe sina wattene hakkille hono nuygal sariya le leydi Mali ndi hollitiri wiideno kañe sariya le laamu hakkundeje o
ces libertés fondamentales qui sont consacrées dans la constitution du Mali et dans la charte de la transition